usikwale umbona shosho.
Gachi
nenda kupa shosho.
Godfather
usikwale umbona shosho.
Kane
nenda kupa shosho.
Si wanapenda kupenda. Party after party, classy after classy, DJ tracky after tracky, bebe, you know apokati. Le kuludi kwenu marufuku, nateko nipe shube ya Zuchu, utache kwa banda mama pupu, nitekupa mchezo bata soku. Umeipenda?
Yes daddy.
Tamu eh?
Yes daddy.
Ye yeah, niongeze?
Yes daddy.
Apo je? Yeah.
Mi naogopa.
Kuna vans na nyagi,
mi naogopa.
Si tuna mix na soda,
mi naogopa.
Au tuange zigiro,
mi naogopa.
Bado nasikia uchungu,
mi naogopa.
Kuna mosh na nyagi,
mi naogopa.
Si tuna mix na soda,
mi naogopa.
Kwani bado nasikia uchungu,
mi naogopa.
Azo naogopa nini,
mi naogopa.
Wale umbo na chocho, nakupa chocho.
Bati bati bati.
Wale umbo na chocho,
mi nakupa chocho.
Nitakupa chocho.
If you lipa ta pesa lutu,
yes daddy.
Asabadayo sijo kuchu,
yes daddy.
Usikuwa leo sindo shosho,
yes daddy.
Minataka yo city ya nyuma,
mi naogopa.
Leo nataka unipe kampani, tumagilie wote bustani, usikashane yue wastani, udambu dambu furu burudani. Oya, kuna vans na nyagi,
mi naogopa.
Kwani si tuna mix na soda,
mi naogopa. Mi naogopa.
Kuna mosh na nyagi,
mi naogopa.
Si tuna mix na soda,
mi naogopa.
Kwani bado nasikia uchungu,
mi naogopa.
Azo naogopa nini,
mi naogopa.
Usiku leo mbona shosho,
mi nakupa shosho,
mi nakupa shosho.
Nitaweka leo.
Usiku leo mbona shosho, nitakupa shosho.